aan ku bilownay 3 sanadood ka hor ku dhawaada waddan kasto kamid dalalka qaarada Afrika ku yaala ayaa ogolaaday inay qayb ka noqdaan heshiiska dhinaca ganacsiga horta kaasoo lagu talagalay in lagu yareeyo taariifada la dul saaro badeecadaha sarana loogu qaado dhaqaalaha laakiin heshiiskaasi wali si buuxda uma aanu dhaqan gelin sababo la xiriira xayiraadaha ka dhashay xanuunka COVID-19 wariyaha VOA Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Nairobi waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cunaal Xasan
Banka Adduunka ayaa sheegay in heshiiskii ganacsiga horta ah ee Afrika uu yahay kan ugu weyn noociisa ee dunida waxaana uu leeyahay ahmiyad ah inuu 30 milyoon oo qof ka saaro saboolnimada heshiiska waxa uu hoos u dhigayaa lacagaha taariifada ee la saaro badeecadaha isaga kala goosha dalka Afrika Bankiga Adduunka waxa uu intaasi ku daray in heshiiskan uu ku kordhin karo dhaqaalaha soo gala qaarada Afrika 450 bilyan oo dollarka Mareykanka ah marka la gaaro sanadka 2030 laakiin yididiilada wanaagsan waxa laga yaabaa inaysan daboobin maadaama dhaqaalaha dal badan oo Afrika ku yaala uu u xayiran yahay xanuunka COVID-19 oo suuqyaduna aanay si buuxda u furmin Kennedy Odede waa aasaasaha hay'adda Shining Hope for Communities oo marka lasoo gaabiyo la yiraahdo SHOFCO oo ah hay'ad ka shaqeysa deegaanada dadka saboolka ahi ay degan yihiin magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa uu leeyahay waa in la wajahaa wax ka qabashada helista fursado shaqo
People are going through a lot of hardship People are more scared of dying from hunger than dying from this virus
dadku dhibaato badan ayay marayaan qaarkood ayaa aad uga baqaya inay gaajo u geeriyoodaan iyagoo ka cabsanaya xanuunka corona oo caqabad ku noqday dhaqaalahoodii iyo noloshooda sidee markaa u xalinaynaa taasi waa sababta tallaalku kaliya aanu xal u ahayn waxaa loo baahan yahay sidoo kale in la dagaalamo waxyeelada uu geysanayo dhaqaalaha oo la sameeyo shaqo abuur badan marka hadda haddii aad fiiriso dhanka Afrika waa ay baqayaan haddaanay aaminin waxa aan sheegayno way noo dhammaatay
isagoo ka hadlayay seminaar dhowaan la qabtay ayuu agaasimaha hay'adda la socodka iyo kontroolka cudurrada ee Afrika ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo Africa CDC John Nkengasong waxa uu sheegay in haddii Afrika ay si wanaagsan ugu diyaar garoobi lahayd ka hortagista xanuunkan uu suuq horta ah ee ay ku heshiisay uu bulaali lahaa
It's really for us in the public health brain to continue to make sure that we place a public health agenda at the center of political dialogue, at the center of...
Dabti, wa hawl innaga inno taala in qorshayaasha caafimaadka aan horgeyno, meelaha siyaasadda lagaga hadlayo iyo shirarka dhaqaalaha lagaga hadlayo. Fiiri, waxyeelada uu xanuunkan u geystay yididiilada qaaradda ee dhinaca suuqa ganacsi oo xor ah oo ay yeelato. Waxaan ku doodi karaa. Haddii xanuunkan saf markaa aanu iman lahayn in rajada ay qaaradu ka qabtay horumar ganacsi iyo dhaqaale ay maanta meel wanaagsan taagnaan lahayd
ku dhawaad 18 bilood ayuu xanuunka COVID-19 dunida dhibaato ku haya Afrika marka aad eegto kaliya 2.5% dadkeeda oo gaaraya 1.3 bilyan oo qof ayaa talaalka qaatay hay'adda CDC ee Afrika waxay doonaysaa inay talaasho 60% dadka Afrika marka la gaaro dhammaadka sanadka 2022 Africa CDC waxay sheegtay in qaaradu ay heshay 123.5 milyan oo talaal ilaa iyo bartamihii bishan Agoost. Talaaladaas oo loo soo marsiiyay heshiis labageesooda oo ay la gashay hay'adda COVAX oo ah hay'ad caalami ah oo isku hawshay sidii talaalka loo gaarsiin lahaa dalalka saboolka ah iyo kuwa soo koraya. Sidoo kale dalalka Afrika waxay wadaagi doonaan 400 milyan oo qiyaas talaalka Johnson & Johnson ah oo hadda laga soo saaro Koonfur Afrika. Nkengasong waxa uu leeyahay sidaasoo ay tahay Afrika weli ma helin talaal ku filan
When COVID just started, it was very difficult for anyone in Africa to know somebody who has died of COVID. But now it's a common thing that we know, and that is really pushing...
Markii uu COVID bilaabmay, waxa aad ugu adkayd qof walba ku nool qaaradda inuu maqlo qof uu yaqaan oo u dhintay COVID-19. Laakiin hadda waa wax caadi ah. Waana mid dad badan ku riixaysa inay talaalka qaataan. Qiyaasa kamida talaalkii ugu horreeyay ee qaarada geynay way halaabeen waayo dadka ayaa waxaa lagu dhex faafiyay xog qaldan oo talaalka ku saabsan laakiin hadda caqabada aan waajahayna way ka duwan tahay tii bilowgii dadkii oo diyaar ah oo doonaya inay talaalaan ayaa safafka soo gelaya mana hayna talaal ku filan
dhaqaalaha Afrika waxaa weli la filayaa inuu kordho 3.4% sanadkan laakiin waxaa weli taagan saameynta uu xanuunkan COVID ku yeeshay nolosha iyo dakhliga dhaqaalaha malaayiin qof oo ku nool qaaradda Afrika
warbixintaasina dhegeystayaal waxaa magaalada nairobi nooga soo diray wariyahayaga maxamed yuusuf waxaana inoo soo jeedinayay maxamed colaad xasan